My boy, boy, have a meal. DJ Da Pro. Shishishi, totombo na freshi. Tititi, totombo na kati. Ah, ana utak, na minamba. Mbona swadak, uko na katika. Ateke, uko nyuma kaswete. Katoto kateke, naka paka nikaweke. Hey, ana utak, toto, ana utak, freshi. Anautaka toto, anautaka freshi. Anautaka toto, anautaka freshi. Anautaka toto, anautaka freshi. Kasha leo zimeshuka kwa chini. Kasha rege anatuma salamu kwa wauni. Nisha upaka, leo ata upata. Yeni swadata, hakuna gama shaka. Ana utaka, toto, ana utaka, freshi. 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 Zesese, zesese. Kanyaka vipi tuweke. Hey, ikutamu kamata kamata ya vipi tupe. Ana utaka, toto, ana utaka, freshi. 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 Yeah, a boy boy, a real mirror. Ah, I know that. Shit, 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 that broke.